ngizothatha ngizothumela abakhozi uzoba mdu nosthaka yabona wena ngizokushata lesimathatha ngizosthatha ngizothumela abakhozi uzoba mdu nosthaka inhliziyo yami idale ixhuma njengenyamazane umuhle unodoli idale bathu senomona ubabe bambi isandla sikabusane sihlabelelo komzalwane sondela lana sithandane njengosamukelo benombale yabona wena ngizokushata lesimathatha ngizosithatha ngizothumela abakhongi uzoba mntu nosithaka yabona wena ngizokushata lesimathatha ngizosithatha ngizothumela abakhongi uzoba mntu nosithaka ngashami shami 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 shamise uwena ongiphakelayo ma ngilambile ngigijima ngolimi ngikunambithe masungithinta ngezandla zakho eyithambile tenarambi shayi 360 vula ingubo ngibona idrumstick engqondweni yami ukhosi traffic